shame.
Kati okome wowe changa wasuze mukirabo nga we kubira ndigi wembuza be waka abobo tuntuza ewabe wa mukyala bakumanyi naye kwe ngalwaki weswaza batakukamata maisha ngamba musajja mukulu abe wako bakabya okuva ku mukulu paka kwasemba yobuto
oyo yewo tomusula kubanga nawe osoboli oyo yewo
Oke mama zawane bali mutwala oliwoza chimu Oye mama wabana bomuwenge chitibwa chekwe pula Superman katito cha uliriza mbutu kubyabera kugamba Kapubuka kuwakamide kwa kubola babachale yojoyitira abakusikula ono ye yakwesiga nakiriza kukumbire katito cha mulaba Musa uchuze no samba chokali rubuto na yego mufebya
Yeah.